Obwakabaka bwa Buganda busabye banna business okusosowaza obutonde kubanga bwe bufaafaagana ate n'obusobozi tebuyinza kutinta. Bino omumyuka wa Katikkiro owookubiri era omuwanika w'Obwakabaka abyogeredde ku Bulange. Obwakabaka bubadde butto omukago ne NCBA Bank mwe bagenda okusimbira emiti ginnansangwa 200,000 e Lukunyu mu ssaza Buddu n'ekigendererwa eky'okutaasa obutonde bw'ensi. Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa ategeezezza nti mu kaseera kano Obwakabaka tebukyasimba busimba emiti wabula bagirabirira okutuusa lwegikula.
Gukuuma obugagga obw'ensibo kubanga kye kimu ku bintu ebijjo tweyimirira ffe abaliwo abaana baffe n'abazzukulu n'abalijja. Watabawo obutonde ensi tejja kubaawo nga tugirabye n'abaana baffe n'abazzukulu baffe tebajja gyeyagaliramu. Kale ekiruubiro ekyo ekyokkumi n'ebibiri kituyamba nnyo era tukyesibako nnyo okulaba nga tukituukiriza mu nteekateeka namutayika gye tutambulirako kati ey'emyaka 2023-2028. Twava mu kusimba omuti ogumu bwe tukola mu buwanga bwaffe ng'abaana baleese bannaabo banjula mu bufumbo oba nga tusaako omusibe buba bukwatibwako okufuna omukka omulungi n'okufuna embeera ennungi n'abalijja okusanga embeera ennungi.
Omukwanaganya w'obutonde bw'ensi mu Bwakabaka Ted Galiwango ategeezezza nti Obwakabaka bwasazeewo okusimba emiti ginnansangwa n'egy'ebibala olw'emiganyulo emingi egigirimu.
Bagenda kutusimbira ekibira mu ssaza lya Beene ery'e Buddu Lukunyu. Tugenda kusimba emiti egyaffe ginnansangwa ekyenjawulo ddala ddala ekiri mu kibira kino nga bwe tuli mu kibira kya Kabaka nti tugumiza nnyo okusimba emiti ginnansangwa gye tugendera okusingira ddala okusimba olw'ensonga nti twagala emiti gino gikole omugaso gw'okunywamu ebikebi ebikyafu ebibikka bikaboni tusobole okulongoosa obutonde bw'ensi era nga bwe tubusuubira. Weewaawo tugenda kusembayoko n'ebibala olw'ensonga nti tusuubira kya mugaso nnyo abantu okufuna ekyokulya. Tujja kuteekamu ebibala tuteekemuko n'emiti egyaffe egy'eddagala olw'ensonga nti twagala kukuuma emiti egyo egyaffe ginnansangwa.
Senkulu wa NCBA Bank Mark Muyobo ategezezza nti we bajjidde mu mukago guno nga bakimanyi bulungi nti ebibira bisanyiziddwawo nnyo nga mu kaseera kano abantu 80% bakyafumbisa manda na nku era nga n'ebibira 70% biri ku ttaka lya bwannannyini kwe kukwatagana n'Obwakabaka okutaasa obutonde bw'ensi.
Bagenda kutusimbira
Sokakati initiative eno ya kuensuringa nti emiti gino 200,000 gye tugenda okusimba e Buddu gikula ne gibeerawo. Sokakati ffe si kya sente ze tutaddemu ze tuli mu kuensuringa nti emiti gye tusimbe zikola ki gikula. That is our main initiative okuensuringa nti emiti gikula kuba kakati nga bw'olaba ensi nyingi w'otasobola kulaba wakuba pollution mungi environment n'ekola ki n'ekliyaringa. So that is why okusimba emiti it is very very important so that carbon dioxide yoyo emiti gino gisika